aka Caps. Ayo Taz.
It's Young Dirty on it.
Nobody name him Tazzy. Yeah, them call me Young Daddy.
A program. True story.
Yeah. So many man them pa wishing a kuti ni kagwen. Kani jeta maza ine ni kawen. Sina funa kuni wana ni pushinga. Bafuna kuni wana ni putika. Sina funa kuni wana ni pushinga. Oh yeah. Letu tipele secho apara. Ukungu jane wene na kanya. Letu tipele secho apala.
Nitiuleti big man game over. Vyakulanda big man yula baze. Skulu twalipisha but futi jaipata. Why? Nisiguli lesa ama lumbo kanavesa. Kawinda na nebo shavesa. I believe myself unda licensa. Kuwambe safe munine wapaza. Jombas na kupemba kulilesa. Ghost town is the best of a pulaza. Majority of people but ya ve bonanza. So hey.
Yeah. So many man them wishing a kuti ni kagwen. Kweni sita funza ine ni kawen. Sina funa kuni wana ni pushinga. Wafuna kuni wana ni putika. Sina funa kuni wana ni pushinga. Oh yeah. Tetu tipele secho apala. Ukungu jane wene na kanya. Tetu tipele secho apala. Them ones see me lose everything that I got. Things that I got. She wan yunga in and got in the pushing. Them bad things be ever wishing. Every day. They tell me, why you hating on the bye bye bye? Why you hating when I'm just in coin coin coins? Mulung wali pa fupi na ine. This is only yange ina ine. So many man them pa wishing a kuti ni kagwen. Kweni jita panse ine ni kawen. Sina funa kuni wana ni pushinga. Bafuna kuni wana ni putika. Sina funa kuni wana ni pushinga. Oh yeah. Tetu tipele secho apala. Ukungu jane wene na kanya. Tetu tipele secho apala.
Tua surwa, bapo a pena foi tua chula. Tua rina ka apa non pane mi sula. Tatu fua ya moni na no kuchula. Mukieta yo so pa tua le chula. One week tua le la lila machola. Mukieta yo so pa tua le chula. One week tua le la lila machola. Hey, pasi si uku baza no tu fiola. Jale moneta kuti mupola. Apa non ba big money tua le chula. Hey, it was us.
Yeah. So many man them pa wishing a kuti ni kagwen. Kweni jita funza ine ni kawen.
Sina funa kuni wana ni pushinga. Bafuna kuni wana ni putika. Sina funa kuni wana ni pushinga. Oh yeah. Tetu tipele secho apala. Ukungu jane wene na kanya. Tetu tipele secho apala. Brother man, Eddie Mafia, Stalin, aka Papa J. Can you fix all your weekends?